naba uliriza muulire kindese lere kindese kwe kuzaala kuka tewali kisanyisa ng'okuzaala ku nsi naye njagala mukimanye nti okuzaala lumbe ez'embuto zivaamu zitta bangi ku nsi mulunda lwakyala abazadde ekituufu mazima kuzaala lumbe olufuna olubutondomu lwaza buli kalya ndunzimba ez'enjoka ne zimukaabya amalusi ne geesomba buli kalya n'asesema omugongo ne gumutujja omulala lumulumya mutwe kantolooze n'amukaabya sennyika w'olubuto olulufuuzi empewo ne mukaabya oluusi bugumu n'abugujja amagulu ne gamukaabya omulala amaaso ge galwala omulala ndumusirisa buli ayogera yamunyiiza ekikeeto ne kimukaabya omulala alumuwa gwakuyomba olubuto bwakusiima buli kalyako n'atereka naye wamma bwakukyawa n'ekifo badde kiwunya bubi ne nnyina yennyini amukyawa n'omwana we yennyini amukyawa omulala lumunyiya bba olwawunya akafumbe myezi omwenda ng'abonaabona wamma mazima okuzaala lumbe okuzaala kujoganya abakyala ne bafuna endwadde ez'ekizitenda okuzaala tekumanyirwa buli mwana aluma bubwe alina obwana nga butaano naye ku lubuto lw'omukaaga abange yakasooka oluusa yangwa byuma kwekanga basaze dda ekyakabyo owulira lumututte bulijjo leediyo teyosaamu ng'era nga bafiira mu kuzaala nyoko muwenga ku kitiibwa wavaawaata kya nnyoko ggwe wava mu ggulu n'obwekankubuuze emyezi mwenda ng'omulwaza yakoma magombe ng'akuzaala mwaka mulamba ng'omuyonka bw'olwala yasula ng'atunudde gwe n'otomuwa ku kitiibwa ogalula otya omukono n'okubooyo olinna byewanga nze nkutidde naye kikwate nky'okuzaala lumbe mwami munno bwafuna olubuto tokya kyanja waayo yekintu mwatuyamba mangu bwabanga kuvumye bambi tokubanga faayo nnyo munno oyo omukuume mu nju esaawa y'okuzaala magombe gatta bantu saawa mbi munno olwaba tategeera naye okusula mukyalo omwami n'odda ku nkya kale bw'atabuka ettumbi amuyamba y'ani mwami njagala okimanye nti okuzaala lumbe oyo aluwonya b'emikwano enkya gyebakeera tuwooneka omunnaffe nga bakya kyankya bamukulisa kuzaala lwakubanga lumbe okuzaala kujoganya abakyala ne bafuna obulumi bwesitenda emyezi omwenda ng'abonaabona wamma mazima kuzaala lumbe ku ludda lw'omuzadde omukyala kituufu mazima kuzaala lumbe